Efisofoɔ nwoma 9
Enti afei me Awurade de duani mitu mo fo sɛ monnante sɛ de fata fra wɔde afrɛ mo ahobrase adwene ne ɔdwo nyinaa mu abodwo cherry mu monkurakura mo ho wɔ ɔdɔ mu mommɔ mmɔden mfa asomdwoe nwoma nkura honhom baako yɛ mu nipadua biako ne honhom biako sɛdeɛ wo afrɛ mo nso mofrɛ anidasoɔ biako mu Awurade biako gyidie biako ɛsubɔ biako yɛn nyinaa nyankopɔn ne agya biako a ɔdi yɛn nyinaa soɔ na ɔfa yɛn nyinaa mu na ɔte yɛn nyinaa mu na wɔde adom adom yɛn nyinaa maako maako sɛdeɛ kristo asusu n'ahyɛdeɛ ama no enti ɔse
ɔforo kɔ ɔsoro no ɔde nnommum a ɔfaeɛ no kɔe na ɔde akyɛdeɛ ma nnipa
na deɛ ɔse ɔforoeɛ no ne sɛn gye sɛ ɔsanee kane kɔɔ asase ase hɔnom ansa deɛ ɔsaneeɛ no ara ne deɛ ɔforoeɛ nso tra a ɔsorosoro nyinaa so na wahyɛ nneɔma nyinaa ma no na wama ebinom ayɛ asomafoɔ ebinom adiyifoɔ ebinom asɛmpakafoɔ ebinom ahwɛfoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ na wɔatoto ahotefoɔ yie ama ɔsom adwuma no ama kristo nipadua no sie akɔ so akɔduru sɛ yɛn nyinaa bɛduru nyankopɔn ba no ho gyidie ne ne nhunumu baako yɛ mu ayɛ onipa a wawie nyini a yɛaduru kristo ma yɛ asusudeɛ no tebea soɔ na yɛana so anyɛ mmotafoɔ a nkyerɛkyerɛ mframa biara wo so wɔn biribiri twe wɔn di akɔneaba nnipa bradɛtoɔ mu anifira a ɛnam naadaa na ɛdae mu na mmom moma yɛnni nokorɛ mfa ɔdɔ mu nnyini nneɔma nyinaa mu kristo a ɔne etire no ho ne mu na nipadua nyinaa ayɛ mu a ɛsiane akɔ ahodoɔ a aka atoatoa mu asisi so pɛpɛɛpɛ na ebiara yɛ n'adwuma yie nti na ɛma nipadua no nyini na ɛyɛ ne ne ho ɔdɔ mu enti meka yei na medi adanseɛ awurade mu sɛ monnante bio sɛdeɛ amanaman a aka no nante wɔn adwene hunuiɛ mu no wɔn na wɔn adwene mu aduru sum ɛsiane sɛ wɔnnim de na wɔn akoma apiri mu nti wɔyɛ nkwa a onyankopɔn ma no ho ananafoɔ ɛsiane sɛ wɔn ani nwu adeɛ bio nti wɔde wɔn ho ama ahohwie na wɔyɔ afidie nyinaa anibereɛ mu na mo deɛ moansua kristo sa sɛ ampa sɛ moate ne ho asɛm na wɔakyerɛkyerɛ mo ne mu sɛdeɛ yesu mu no korɛ teɛ no ɛne sɛ mokane abrɛ abɔ fam deɛ monyi onipa dada a ɔsɛ wɔ naadaa kɔ no mu no ntwene na moma wɔnyɛ mo foforɔ mo adwene honhom mu na monhyɛ onipa foforɔ a wɔbɔɔ no nyankopɔn so nokorɛ tenee ne ahoteɛ mu enti monyi atorɔ ntwene obiara nni ne yɔnko nokorɛ ɛfiri sɛ yɛyeyɛ yɛn ho yɛn ho akwaa
mobu mfu na monyɛ bɔne momma owia nkɔtɔ mo abufuo so
na mommɔ ɔbonsam kwan owifuo nnua adeɛ bio na mmom ɔmmɔ mmɔden mfa ne nsa nnwa adwuma pa na wanya biribi a ɔde bɛma deɛ ɔdi hia momma asɛm a ɛmfrɛ bia mfiri mu anom na mmom asɛm a ɛyɛ na ɛma nkɔsoɔ a ɛhia na wɔde adom wɔn a wɔteɛ no na monho nyankopɔn honhom kronkron a wɔde no asɔ mo ano ama ɔgyeɛ da no werɛ momma wɔnyi anoɔyea nyinaa ne bobɔne ne abufuo ne anokrokro ne abususɛm ne bɔne pɛ nyinaa mfiri mo mu na momma mo yam nyɛ yie na ɛhyehye mo mema mo ho momfa mfirifiri mo ho sɛdeɛ onyankopɔn nam kristo so di firi mo no